N1s, you went crazy on this one. Come at your Kongo the parrot. Hey Jalish, come at your Kongo the parrot. I'm trying to pitika pitika. Usiku pitika pitika. Come at your Kongo the parrot. Come at your Kongo the parrot. Come at your Kongo the parrot. Hey Jalish, come at your Kongo the parrot. I'm trying to pitika pitika. Usiku pitika pitika. Come at your Kongo the parrot. Come at your Kongo the parrot. Uso mbuzi wa mei, come on a chango ni pay. How many days take you skia, come on a chango potea. Mood swings kabembea, najue me kupotea. Tribe yangu ni mzaramo, hutuneza kuongea. So, deni ni deni kikudai mimi, wakijia wenzangu ni shida. Si hati cheze na kama kitao kucheza na cheza na mira. Gears na change ya ngani, uko chini ni shigi ni shida. Come on I'm die for it, so kasa kilipa dadake for reader. To the next chapter, hype touch rap, that's better to kishisha container. Kama kawaida, mwendo ni wangu, wangu, msame sikusema. Uwe mazane kunyenyo kemtema, diiza na kula bila kuimenya. Mazi za Kenya zinakufa, eto nasama mina kaka mkenya. Usfe kisa mboga, zipo za kumwaga. Fresh kidogo na nadina kaitu, raga, raga, raga. Pati kidogo minyama, kinyama, tunachomo Tanzania wachaga. Bitch better hope my money na kuja na don kukota mazaga. Oh my, kama cha kwangu ni pewe. Hey Jalish, come at your Kongo the Pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Come at your Kongo the Pewe. Come at your Kongo the Pewe. Come at your Kongo the Pewe. Hey Jalish, come at your Kongo the Pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Come at your Kongo the Pewe. Kama cha kwangu ni pewe.
Hey, niko na lunyo kwa phone, tuko za mbuzi ni wewe. Kama cha kwangu ni pewe. Heni ndo zangu ni lewe. Habibi ni wangu mkewe. Wretch, kosewe, kosoe, kosewe. Pizude. Lawyer, 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 lawyer. Niko zone, tuko stone, si concert, kam ni kushow. Hini Mustang, wezi ya four. Chana chini, bonga na flow. Kuchichi, bongo abroad. Hizi ndom na bonga na god. Mashallah, bizo na pende, ra, ra. Asla, usiku mchana na nga. Shen kwa wingi, wasafi lazima wanga. Chokora, hizi streets ni hamu na gun. Nipodana, tuma sala. Zazba, mnazi kwa ba. After that, nagena pa. Bila shamba, bado na la. Lazima, lazima, zango nipewe. Minifisi, skati tama. So, lazima nipewe.
Kama cha kwangu nipewe. Hey Jalish, kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika. Usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Hai Jalish, kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika. Usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe.